Bosco B.
Urukuno mukuna ni ruzigera nama rugabanuka ni kimwe kimwe manya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever.
Sinzagusiga namba ahubwo numva nagupfira ni kimwe kimwe dukunda na kimwe oya na umeze nkawe na undumunda nkukumunda oya sinzi ni makuri yise bahabona urukundo nkuru mutima kundi nababyina igihinde mumuneza uzu yumunezero
let me follow you babe everywhere you go babe
kugeza iherezo ry'ubuzima manya gukunda nani tuzarekana na usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever. Imya tuni forever.
Mukisi nijuru bidushize hagati niko dupuma suru kuno tera nikirize ninyereru nyegure kigumire muo munyenga umutima kundi nababyina igihinde mumuneza uzu y'umunezero
let me follow you babe everywhere you go babe
kugeza iherezo ry'ubuzima urukundo mukuna ni ruzigera nama rugabanuka ni kimwe kimwe manya gukunda nani tuzarekana usubuni ni kimwe kimwe
imya tuni forever. Imya tuni forever. Imya tuni forever.